sana nyinyi na wawasha nkikula nyama choma tu firifiri na taska. Bro amejituma ako kazini anaisaka, but anajua bibi yake anafanya nini naivasha. Boy akisi Kenya kuna content, na shindwa dunge chain gani so nazidunga zote. Anataka nmwage ndani mina mwaga kwa matope, si ubonga kilami tukitaka ganji itoke. Normally shembeteng mamoli kwa Henneken, mwena me you're my friend we got rich in the ends. Tulimtupa kwa boots, tulimtrace na magan, kawamini tuko lose ulize that's falling am. Sini mabagla for sure na hisi siri, bala club wezi njua kwa CCTV. Bro nikimwambia haski na yesi kiziwi, kasi bizu tanipata ni mesare sikimbizi.
Kuna bali, nafaa kuenda nani zai, sweet flani shua popsa Kawasaki. Jege masanse hawa tutaki, kapu nitambui siku tambui.
Kwa zingwa kona waps, kauna ngamu na mawaps, kauna ngamu na mawaps, kauna ngamu na una. Kwa zingwa kona waps, kauna ngamu na mawaps, kauna ngamu na mawaps, kauna ngamu na una.
Kwara na waps kwa dhara, ukikwara askari wa msitu giz ni kukimbiza maswara. After masjid masti iki lost isit wazin, tunapiga baroda na kikwara. Tombo yoyoto mbo ya zilombo tosti zo mangoto 6 feet with deep deep ni vila limar. Homeboys apana taka mchezo atina hama, tomboys bombo kwa tupato. Izagi mbo baroda sarek ndipi tukishukizo masa, minus warazi tula adingi maombe. Taki news jo mweshimiwa kulendaje tena jama. Divide makazi zi time singi to the jobless. What about PCCBs? How about Gen Z? How about that? What about PCCBs? How about Gen Z? How about that? Kuna bahali nafaa kuenda nani zai, sweet flani shua popsa Kawasaki. Jeke masanse hawa tutaki, kapu nitambui siku tambui.
Kwa zingwa kona waps, kauna ngamu na mawaps, kauna ngamu na una. Kwa zingwa kona waps, kauna ngamu na mawaps, kauna ngamu na mawaps, kauna ngamu na una.
Yo, tuna drip design tumekuwa maplamba. Tuna beef josta nikamtezana, labda peace talk ama kofi kaya nana. Pigia skilo tuchukue maska nkaza das, mini pro kwe shit siyati na jigas. Kuna bro amejipinkia AP na ngiwap, mili yangu ya kwanza nilishikanga nikirap. Tuko wax chinda bees wera imetugioza wasps. Moshi moja ya pili ya utat na una kuf kuf. Tuko holy masoja matroop na makruk kruk.
Unangam, unangam.
Ulidaya tuna kitu na una makali na graph yetu ina improve. Speed flani Kawasaki niki come through kama lightning. Tuki jam niku strike tu kudigida warazi ndo kitu si udu.
Kuna bahali nafaa kuenda nani zai, speed flani shua popsa Kawasaki. Jeke masanse hawa tutaki, kapu nitambui siku tambui.
Kwa zingwa kona waps, kauna ngamu na mawaps, kauna ngamu na mawaps, kauna ngamu na una. Kwa zingwa kona waps,